waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Rock fishing oo macnaheedu yahay in kaloon la jilaabto iyadoo lagu dul taagan yahay dhagax weyn oo ku yaala biyaha badda qarkooda ama waxooga gudahooda waa hab ka mid ah hababka kaloonka looga jilaabto Australia iyadoo looga jeedo raaxo ama xataa marmarka qaar kood tartan kumaan kun qof oo dadka ku raaxaysta jilaabashada kaloonka ah ayaa sanad kasta ku dul jilaabta dhagxaantaas dushooda hasa ahaatee dadka aan khibrada u lahayn jilaabashada nooca ah ayaa ku dhaca halis ah dhaawac ama dhimasho xeebaha dhaadheer ee quruxda badan Australia ayaa sanad kasta soo jiita in ka badan 1 million oo ah dadka jilaabashada kaloonka jecel una jilaabta hab raaxo ahaaneed laakiin dad ayaa ku dhinta jilaabashada noocaas ah sanad kasta Tirakoob soo bilaabmay 2004 ayaa lagu ogaaday inay raaxo jilaabashada ku dhintaan ku dhawaad 200 qof taasoo u dhiganta 13 qof sanadkiiba iyadoo ay sababtu tahay khibrad iyo feejignaan la'aan dadka jilaabashada ku dhintay marka 4 meelood loo qaybiyo 3 meelood baa ah dad ku dhashay Australia dibadeeda 3da meelood marka la sii kala badana kala bad waxay ka soo jeedaan qaarada Asia maamulaha hay'adda magacida la yiraahdo Safe Life Saving Australia oo u jirta badbaadinta dadka xeebaha ku dhaawacma ama khatar ku gala Shane Doe ayaa yiri dadka wadamadoodii ku yaqaanay bad degan oo ay ka jilaabtaan inta badan ma yaqaanaan caamalada iyo dhaqanka mowjadaha badda Australia iyo cimiladeedaba wuxuu intaa ku sii daray Mr. Doe inay wacan tahay in qofka jilaabanaya uu horta ilaa 30 daqiiqo u fiirsado oo uu dirso xaaladda mowjadaha inta aanu xadhiga jilaabashada ku tuuran badda
A lot of people don't know how to read the surf and they may not realize that a big set of waves may only come through every 10, 15, 20, 30 minutes.
Dad badani, ma yaqaanaan buu yiri sida loo garto mowjada dhaqankeeda. Waxaa laga yaabaa inaanay ogeyn in mowjada waaweyn iman karaan 10kii, 15kii, 20kii ama 30kii daqiiqaba mar. Sida awgeed waxay eegaan oo kaliya 5 daqiiqo. Markaas ay bilaabaan. Waxay sa tahay, inkastoo aanay hadda mowjada jirin, inay imaan karto 10 daqiiqo kadib oo ay dhagaxa dushiisa ka dulqaadan karto. Nin magaciisa la yiraahdo Spiros Vasilaris oo ku dhashay Cyprus ayaa sheegay inuu dhagxaanta badda qarkeeda ku yaala ka dul jilaabanayay in ka badan 30 sanadood. Wuxuu yiri, markasta oo aan dhagaxa ka dul jilaabto, waxa aad u kaca dareenka raaxadayda. Laakiin waxaan si qoto dheer u ogsoonahay khatarta ku duugan haddii aan feejignaan waayo.
I always tell my wife that I love her before I go and I do my best to make sure that when I go I leave on happy terms because I understand that something might
Had iyo jeer waxaan xaaskayga u sii sheegaa inaan jecelahay inta aanan bixin waxaanan hubiyaa inta aanan bixin inaan isu caloolfayownahay waayo waxaan ogahay in wax iga khaldami karaan lacal la hawadu isku kay bedesho ama aan khalad sameeyo inta aan kaluumaysanayo taasina waa mid ay bartay khibradayda dheeri markii aad u baxdo inaad dhagax korkiisa ka jilaabato waa inaad u fikirto sidayda waayo waa mid khatar ah ayuu yiri Spiros hadaba cilmi baarida sameysay Surf Life Saving waxay ku ogaadeen in dadka jilaabta aanay dabaasha wada aqoonin qaarkoodna kuba liitaan waxay kala ogaadeen in 185 dadka ku dhintay ay u dhinteen mowjad ka tuurtay dhagax korkiisa ama dhagax oogadiisa oo qoyan oo ay ka siibteen badankoodana aanay xidhnayn jaakada dadka ka caawisa inay biyaha ku dul sabeeyaan ee loo yaqaan life jacket
It's not mandatory in a lot of locations and therefore people choose not to do it but you know there is a chance that you could drown
sharci ahaan ma aha khasab meela badan sida awgeed dadku waxay doortaan in aanay xadanin laakiin waxa jirta fursad ay biyuhu kugu liqi karaan inta aad dhagax korkiisa ka jilaabanayso waxaanu ognahay in dad kale oo badan mowjadu biyaha ka tuurtay dadkaasoo life jacket ay xidnaayeen u suurta gelisay inay biyaha ka soo baxaan ama laga soo badbaadiyo oo ay dabadeed guryahoodii ku soo noqdaan iyagoo oo nabad qaba Mr. Vasilaris waa ninkii jilaabashada jeclaaye Qudhiisa wuu rumaysan yahay in life jacketku muhiim u tahay naf badbaadinta, laakiin ay jiraan waxyaalo kale oo iyaguna muhiim ah sida inaad fahamto sida baddu u kacsan tahay ama marka xaaladda baddu isbeddesho inta aad dhagaxa ku dul jilaabanayso. Dadku waa inay xasuustaan, buu yiri, inay si xun u dhaawacmi karaan markay ka dhacaan dhagaxa.
These rocks are covered in barnacles. You know, you can get some pretty bad cuts. Some people even,
dhagxaantaas waxaa ku raran xaaxeeyo, si daranna way kuu goyn karaan. Nasiib darro, dadka qaar waxay sii dhintaan inta aanay biyahaba gaadhin, waayo madaxa ayay ku dhuftaan dhagaxa. Nasiib xumo, tani waxay ku dhacday saaxiib aan lahaa. Malcolm Poole waa sarkaalka badbaadada ee iskaashatada jilaabashada ku raaxaysatay gobolka New South Wales. Wuxuu ku jahawareersan yahay in dadka dhagaxa ku dul jilaabta ee waddanka ku cusubi aanay u fiirsan oo qadarinin cimilada iyo xaaladda badda inta aanay jilaabashada u bixin.
And knowing what the water is doing and knowing what the weather is doing has to be your first two thoughts in your head before you go.
Ogaanshaha waxa biyuhu sameynayaan iyo ogaanshaha waxa cimiladu sameynaysa waa inay noqdaan labada wax ee ugu horeeya inaad ka sii fikirto intaadan jilaabasho tagin. Marka aad meesha gaadhana waa inaad markasta isha ku haysaa biyaha iyo hawada, ayuu yiri Mr. Poole. Wuxuu kaloo yiri waa inaanay dadku kelikeli u jilaaban oo ay hore uga sii fakaraan sidii ay u badbaadi lahaayeen haddii ay wax dhacaan. Wuxuu ku talinayaa in la xidho dhar khafiifa oo lagu dabaalan karo, kaba aan hoosta ka muruxsanayn, iyo in lagu jilaabto ula dhaadheer si aanadan ugu khasbanaanin inaad istaagto cirifka dhagaxa ee biyaha xiga.
Using short rods off rock platforms is just unsuitable. You need to make sure that you have a long length.
Isticmaalka lugaha gaagaaban ee jilaabsigu kuma haboona dhagax jilaabsiga. Waa inaad haysato ula dhererkoodu yahay 10 cagood ama ka dheerba. Waxay dib kaaga durkinaysaa barka dhagaxa ee khatarta ugu badan tahay, taasoo kuu suurta gelinaysa inaadan diiqadoon kalluunka aad soo qabatana si sahlan ugala soo baxdo adiga oo ka fog cirifka dhagaxa. Mr. Poole wuxuu leeyahay tallaabada koowaad ee dhagax ka jilaabashadu waa inay noqoto qorsheynta iyo diyaar garowga hore.
You need to ask the question when you get to your location, why are the rocks wet? Is it the tidal change?
Waa inaad isweydiiso markaad gaadho goobta, muxuu dhagaxu la qoyan yahay? Ma mawjadii baa isbeddeshay? Ma roob baa da'ay? Xaaladda iyo muuqaalka baddu waa sidee? Baddu maxay samaynaysaa? Miyay kacsan tahay? Mawjaduhu waa sidee? Wuxuu jilaabsatada aad ugu boorinaya inay isticmaalaan ugu yaraan laba app oo nooca saadaasha hawada laga eega ah, sida kan Bureau of Meteorology iyo mid magaciisa la yiraahdo Sea Breeze, si ay u ogaadaan saadaasha oo faahfaahsan sida waqtiga baddu kacayso iyo waqtiga mawjadaha waaweyn soo beegan yihiin.
Check the weather reports out and it's the coastal weather forecast you're looking for that area you're fishing.
See, warka saadaasha cimilada xeebaha aad u jilaabsi tagayso. Ma aha saadaasha hawada ee biriga sida in qorrax jirto ama roob da'ayo oo kale, waa saadaasha xaaladda xeebaha iyagu ku sugan yihiin. Baddu waxay samaynaysaa, mawjadu waa sidee, dabayshu waa sidee, waa kuwa ugu muhiimsan inaad ogaato maalinka aad jilaabsi tagayso. Dhegeystayaal, maqaalka intaas ku dhan yahay. Waxaa loo soo jeedinayaa dadka jecel in ay kalluumaysi tagaan ama xeebaha badda tagaan oo ku soo dabaashaan ama ku raaxaystaan, inta aadan sidaas samaynin in aad sii eegto saddexdan website oo laga helo macluumaad u muhiim ah badbaadada iyo dhaqanka iyo camalada badda. Ka koowaad, Recreational Fishing Alliance of New South Wales; ka labaad, Surf Life Saving; ka saddexaad, Bureau of Meteorology oo ah hay'adda Australia u qaabilsan saadaasha hawada. Saddexdaaba waxaad ku raadin kartaa search engine-ka aad jeceshahay inaad wax ku raadsato ama soo raadiyaha. Waxaa kaloo dadka lagula talinayaa in ay soo dejistaan app kale oo magaciisa la yiraahdo Emergency Plus app. Appkaasi wuxuu kuu sahlayaa haddii ay dhibaato kugu dhacdo inta aad badda joogto in aad ka wacato nambarka emergency-ga ee Ever Ever Ever. Waxaa kale oo uu sahlayaa dadka kuu soo gurmanaya inay ogaadaan tilmaanta GPS-ta ee barta aad joogto si ay si dhaqso ah kuugu yimaadaan ama aanay kaaga lumin.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.